olo e mafuta male SBS Samoan.
Olo soifua malolo ino se atunu u. E fua I le tūlanga o le umi, o le ola, ma le ola malolo ina lelei o tamaiti matūpulanga talavou. Ia sili atu o na malolo ina, ma umi atu o na feola I lātou. Na ilo au ngā tūpulanga a o lātou mātua, ma mātua o lātou mātua. O se fua e tāu a tele I atunu ue māualunga le tamau a inga po o le per capita e pei o au se tali anei. Peitai se ripoti e wha'a ingoa ina o le Future Healthy Countdown lua afe tolu se fulu. O lo ta ua ai le se e itua o le tūlanga o le soifua malolo ina o nisi o le whanaui au se tali anei. O le ripoti na whaasalalawina I le vai asa nei, e le Victorian Health Promotion Foundation po le Vic Health, le Murdoch Children's Research Institute, ma le Australian Research Alliance for Children and Youth. Na saunoa Dr. Sandro De Maio le whaatonu o le Victorian Health Promotion Foundation po le Vic Health. E le o anga tutusa le ola tuputupua e ma le malolo ino whanau, ma le tūlanga I te tauna iai.
The health and well-being of our children and young people, you know, is going backwards in many communities and certainly not progressing in the ways that we've committed and the ways that we want and should be. So, you know, this new supplement tracks a range of really critical areas of child and adolescent health and well-being from, you know, looking at the material basics, access to the foundations that children and young people need to be able to thrive, but also, of course, you know, access to a sustainable, healthy environment and a sense of identity and culture.
Dr. Sandro De Maio, Olivic Health. O le ripoti na whaasalalawina I le Medical Journal of Australia, ma na whaali ai o nisi o mafuaanga o le see I tua o le tūlanga malolo ina o whanau. O le te leo le vā I e māu mea ma I lato ue mātitiva ma le tango lima I le atunuu. Le māua lalo le tūlanga I le tausinga ma le whaamalo sitino o nisi o whanau. I a lato whaamau maunga, o lo ilo ai le tūlanga mativa o lo olai nisi o whanau I au se tali anei. O le lua se fulma le wha pasena o tamaiti le vao le lima ma le se fulma le wha tausanga le mātutua na suesu eina, o lo oa afia I le tino puta, ma si iti ai o lato wa afianga I wha ama I epei o le suka, le ma I fatu, ma nisio I tu ai nga o kanesa. Na sa unoa Dr. De Maio o le mativa ma le uti uti o le wha asoa I le taungata o le tau o le soi fuanga, e iai o na so o tanga ma le ola malolo ina le lei o le whanau.
It's things like being able to afford access and enjoy good food. You know, it's about proper housing. If kids are living environments or young people can't afford rent to be able to put a quality roof over their heads, a place to be able to cook and enjoy and share food, you know, these things impact on their health and on their food security. We've seen a doubling of food insecurity over the last couple of years as the cost of living crisis affects young people who are particularly sensitive to cost of living pressures.
O le isi whawhita auli na whaalia I le ripoti, o le aafia o le wha se fulu pasene o tūpulanga I le atunuu, I le wā o le se fulu ma le ono ma le lua se fulu ma le wha tausanga le mātutua, I whawhita auli o le malolo ina wha le mafaufau. Na saunoa Dr. De Maio, o nisi o nei whaafita auli, e iai so o tanga ma le mativa ma atu ngalunga. I le tau o le soi fuanga, ma isi whaafita auli e pei ofesuia inga I le tau.
When it comes to mental health, there has been, you know, improvements in diagnostics that mean we're probably catching young people earlier, but there absolutely has been a significant increase in the last few years, a very concerning increase in poorer mental health. And this is due to issues like the very real psychological effects and stress caused by climate change, rising cost of living. But then deeper issues. We know racism is a major driver of poorer mental health in young people in Australia. And a protective factor is their ability to, you know, connect with others.
Dr. Sandro De Maio, le whaatonu o le Victorian Health Promotion Foundation po le Vic Health. O le ripoti na whaamāpōpōina Sam Dover mō le SBS News.
Like, share, ma whaali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.